Deieza!
Speaking for my heart, baby, can I tell you my mind? You know you want my heart, baby, captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, na siku zote niliombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nibebe ni kubebe tubebane. Sign from heaven, mimi ndo chanda we pete yangu mama.
Ni wewe mucho wanje, humurikia, tulimumiza, iyo hata wona. Ona tumekutana, haji tukavana, tukapendana, haji tukafanana. Miku kupenda, ndo yangu taswira. Hii sweeti sweeti, wasi tuwe na supira. Malezi yako sana unajua dani. Baby na wewe kama pete na kidole, kama pete na kidole.
Safari mefika mwisho nilikwama. Uwe ndo roho yangu, uwe ndo mboni yangu. Na wapo wenye misemo tashana, na dua njema tulinde Maulana. Uwe ndo roho yangu, uwe ndo mboni yangu. Uliahidi utanzalia, leo umebeba mimba. Kesho nazalia, inshallah, tampa zuri jina mwanangu. Uliahidi utanzalia, leo umebeba mimba. Kesho nazalia, inshallah, tampa zuri jina mwanangu. Kesho wangu opavuni, tuzikwe wawili. Ushanchanganya, ewe mwaya. Niko hoi maututi weno fire. Nipagawa, kachachawa. Tuli hapa tufe wote. Uye ndio tanzalia, leo mebeba mimba. Kesho nazalia, inshallah, tampazo richina.
You say you got me, but I know so you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my girl, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say you the lie, no. Yeah, I miss you, even when I don't say you the wrong, no. Who should I be cause of Jennifer? That she did do the da-di-da-da, Jennifer. Oh, I'm looking for a girl called Jennifer. Now she is spoiling all my life.
What you call me?
Bunny boy.
Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say it tonight, no. Yeah, I miss you, even when I don't say it at all, no.
Who should I be cause of Jennifer? Now she did do the da-di-da-da, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, Jennifer. Yeah, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she did do the da-di-da-da.
What the tears on your face? Calm down, I don't feel good. And I see my baby crying, and I got love for you. Believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Nikilala nomba simu sisogele. Unachezea moto. Kuna message zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma taki nitembe. Anigila jojo. Mwisho uje nifuma kwao. Nikifanya nao. Yes, nikongola mboto.
Yeah, I love you.
I got fear in mind, a man who's gonna take us slow. I'm a choker and I'm chaser, a back and a panya. She want a good man, she know how. Time for drama, an attacker. She want a good man. Be a creature, she's a pretty girl. She a church girl, she want a good man. She's been fasting and praying for a man with a beautiful heart. She want a good man. She stumble and cry every day. Akitafuta wakumpenda kama
she papa. Wants a good life. She wants a happy life. She tired of heartbreak.
He wants a good girl. He wants a happy life. He's tired of heartbreak. Hey, yeah.
Whoa, whoa.
Akitafuta wakumpenda kama papa. Ai, amezunguka kwa vilabu. Akitafuta kademkenye adabu. In my search for the land, to find a woman virtuous like Proverbs 31, yeah. In my eyes, the father, we put it in the other. He's made mistakes, he's caused some hearts to break. But he's ready for change, he's ready for love, for love.
She wants a good life.
Kwa sambamba na urembo wa sura yako. Mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako.
Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisimu. Jitahidi unitunzia heshima kuambia wengi fitina. So let me say K-I-S-S. Just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S. Glad to call you mama as you call me daddy.
Najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you. When I saw you, baby, I couldn't lie me to you. To you, to you.
furaha yangu. Leo hii tulale kwangu, nikupe siri zangu.
Nipende kablo chukulio na corona. Nima dembo tuama. Kauna mdo, mbona unazini? Siku jua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka
jana. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. No, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight, yeah. Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight, yeah.
Fight nobody. I don't wanna fight
Bendy
nobody.
Baby, mana lawama, ila umebeba baby, nganganga. Umebeba baby, nganganga. Yani adipo moni, nganganga.
Baby, sumekanika umebeba. Baby, umeweka umependeza. Unavoipanda kama bendera. Baby, umekaza ebulegeza. Na mechapa mbaka mida mida. Washa tembo ama washa wida wida. Na yuki uno basi basi pinda pinda. Amo ni nyime basi ringa ringa. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mdo mbona unazini? Siku jua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka
jana. Drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
right one time to the left, then pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you go on me? Bounce for me, mommy. Pause. Turn the reverse. Turn the reverse.
Kabaya.
Tuna reverse.
Reverse ni kipiga lazima kahaga kabonsu kini suka ndio nijipe kwa na ganji siyo clout. Bendera naiza pandisha nilikuanga scout. Tuna nidai jitete usizunguke roundabout ai. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani. Ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni totiana. Ai, inama basi tukipatiana. Juhizo du da zimeni bamba. Ai, magigi, magaga, magigi, gigi, gigi. Msupa, wedada, kuna vitu bigi, bigi. Magigi, magaga, magigi, gigi, gigi. Msupa, wedada, kuna vitu bigi, bigi.
To the right, one time to the left and pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Kamata, pepeta, katoto kazuri basi bembele za na. Kamata koi, kamata, kamata, kamata kwa chini basi kamata, kamata na. Kamata koi, kamata, kamata, kamata kwa juu basi kamata, kamata na. Kamata koi.
Nite Simba, mindo king kwenye game. Hawana shima, hatuwezi kuwa same.
Kamata, alafu ndeja kama baji
Ben. Mr. Infinity. Ale kusimes na mkeni. Ni mutu mbaya, atako, ni mutu mbaya. Nitatetea sauti ya wanyonge. Simi ni pose eh.
Kamata, pepeta, katoto kazuri basi bembele za na. Kamata koi, kamata, kamata, kamata kwa chini basi kamata, kamata na. Kamata koi, kamata, kamata, kamata kwa juu basi kamata, kamata na. Kamata koi,
baby inama, achana copycat. Wale wanigwaya cause mini no mare ah. Baby inama, halafu katika. Washamba wamegwaya cause nda watandika.
Bona mwani gera ra 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 Kenyan boy. Bona mwani sa nya 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 Kenyan boy.
Matem wetu ni wetu. Kaeni na wenu. Nga. Goma zetu ni zetu. Toeni na zenu. Nga.
Kamata, pepeta, katoto kazuri basi bembele za na.
Kamata koi,
kamata, kamata, kamata kwa chini basi kamata, kamata na.
Kamata koi,
kamata, kamata, kamata kwa juu basi kamata, kamata na.
Kamata koi.
Oh my god, this
Shakira, miondo kuna mapos, yani tata hira. Head and knees and toes, kama nikandamiza. Umenikaba kama homa, sipumui. Vile wanikoroga, misijui. Auma mumeniroga, kitui, kitui. Umenikaba kama homa, sipumui. Vile wanikoroga, misijui. Auma mumeniroga, kitui. Sweet baby, baby, oh yeah, baby, drink, 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 drink. Give me your love, drink, drink, drink.
Sambua, tena bila kikom Naifinia kwa ndani Na che, etu wae Minapiga shift double deck ha Sina mda wa kudeko Mapenzesha nipiga chenga Kizengu wa minasepa Minapiga shift double deck ha Sina mda wa kudeka Mapenzesha nipiga chenga Kizengu wa minasepa Nataka usiku mwacha nduwe Nipeke chua kicho Bila mapenzi nuwe Toa, ahae Nataka usiku macho nuwe Nipeke chua kicho ya mapenzi ni wewe. Oh, niko tembe kama gypsy zege, usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja ni wewe. Niko tembe kama gypsy zege, usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja ni wewe. Ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe. Ai, we, usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe.
Bide yeza.
Ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe.
Bide yeza, Mr. Infinity.
Usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha.
We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Nakuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apiga story za maisha. Ameomba kuonja kadogewa kawarupa. Hataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashamlia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mungunya mungunya na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kuduma.
Kama chipsi usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja ni wewe. Niko tembe kama chipsi zege, usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja ni wewe. Ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru chombe, rada safi bora tuko jinai. Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once. Whichever the matter, the case. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma
choma.
Lewa
shikisha.
Kama ni wakushikisha shikisha.
Fungua mlango niingie. Mambo
flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa.
Unaambie, niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Unaambie, niambie, 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 niambie. Nisikie, 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 nisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa. Kama mapenzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa.
Shika kitu, nipe danse. Shika kitu, nipe danse. Shika kitu, nipe danse.
Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather.
Iyo jua, iyo jua.
Mbua, na nikali
DJ Yeza.
Ukiwa kijani sikio umeboeka. Ukiona mimsu unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha, utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya, nusema asanti. Nani yeye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tunamadem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tunamadem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Kuda nilituma, kwani hukuiona? Iyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, huyo arudi. Mkenya kienda choo, naone kuna mtu. Bado atabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana. Na tunateto umetuweka. Karibu Kenya. Tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tunamadimu.
Napo kuangalia machoni, furaha yangu ndo naiona. Tabasamu laja moyoni, meni poko napona. Maradhi ya penzio, meni poko napona. Nipe penzi la ajabu, nisome kama kitabu. Usinipe majaribu, unifanyi kama hesabu. Baby, I love you, I want you, I need you, cause you're mine. Kama mapenzi angekuwa kitabu changu, kingekuwa kikubwa. Hadithi nzuri za mapenzi, ushinde kukisoma. Hadithi nzuri za mapenzi, ushinde kukisoma.
Nipe, nipe, penzi lako darling. Nipe, 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 wendo na kitabu.
Kamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mbona inaka. Usijibu simakalio, baby. Hiyo ndogo na napenda. wanapenda ndogo, wanapenda light skin. Mimi napenda chongo zenye bleach mikorongo. Mikorongo. Unaonapenda bigi, mimi napenda ndogo, wanapenda light skin. Mimi napenda chongo zenye bleach mikorongo. Mikorongo. Asikupenda ulivyo. Atakupenda tony chuba. Kupenda ulivyo. Atakupenda tony chuba. Unijue.
Nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu shami. Aniambia sio shahi.
Nitaki ndani.
Ni nani huyo? Ataki ukae ndani. Ni nani huyo? Hebu sema wili.
Sini nani na yule nani? Alafu nani akaambia nani?
DJ Yeza.
Maneno maneno we achia Mungu. Mapenzi ya Mungu ndiyo ya Mungu.
Umbona wewe size. Nikipiga simu kwani we unanilenga. Unapea simu shami. Aniambia siyo shahi.
Wenjili ulilenga. Pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda.
Obligation, 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 obligation.
DJ Yeza.
Mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that I can do without you.
Urembo wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sokodika. Heshima unayo naridhisha, na tena wewe ndo malaika. Hakuna mwingine atafanya moyo wangu.
Someone, we're good day to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We're good day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling when they give different healing. One we go there for you. The one who go for you. We go love you every night and day. No go ever use you, baby. Not the kind one where you need. Not the kind of love where you need.
Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. Feel inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one and only in this world. There's you, my angel. Now I need part temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho. Kisura ketamu kama pipi.
Yeah.
sura shepu vinachangia msafi kutakata kifuani pawe dodo tena awe anaturia yani asiwe kiruka njia anipe nachotaka kitandani kwenye godoro tena na ahidi nyumbani tarudi mapema bahati mbaya nikichelewa nitasema sore naye ni ahidi hata kwa gachanda chema namaanisha sitogongewa wana wasinichore insta kufollow warembo kawaida itabidi azoe sio maswari kankonida sipendagi mayowe kondomu akikuta mfukoni asiulize za kazi gani simu nikapokecho asiulize baby ni nani eti mbona umeganda online unachati na nani za mwizi arobaini akini fuma one tutani kama niki
moyo kufunga gereza kameza ufunguo baby kautupa baharini na mwingine sitamani sababu chanzo ni wewe nifanye nini nielewe nakupenda mwenyewe wewe ni wa kipekee
DJ Yeza
niwa vile wala hamna watatu girl I'm crazy about you wala siwaze kuachana tatizo lako nini bona
you know nobody will love Girl, nobody will love you better. Yeah, nobody will love you better.
Better than me. Better than me. Better than me. Better than me. I'm gonna love you today. I'm gonna love you, my baby. Kuachana tatizo lako nini bwana
Yeah, nobody will love you better Girl, nobody will love you better Yeah, nobody will love you better
Mitindo kama Rosie Hartinto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulive simple Aujapaka tamaskara
Sinasema kivesi anata pimpo Defu yake shingo Chuno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful mama Minomba tujua Ane Tuona, ande, uwe na tufaa Ande, uwe na tupenda Ande,
cause you're beautiful, mama
Unaomba tujua Ande, badai tuona Ande, uwe na tufaa Ande, uwe na tupenda Ande,
I guess I'm in love
I'm in love with you
I guess I'm in love
La 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 la
every night and day. Mpenzi ni we, na nitasing kama kwa, na for your sake nita fight na maga. How you about the place when you are? You wanna fly out and in my power. Never letting go, never letting go. Ukini taji baby let me know. You let me know, baby let me know. Yeah, yeah, yeah. I want you la 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 la.
Mishoni ulinia sign chini ya jua nataka kupaju bila visa. Macho yako yana penya hadi kwa giza. Upendo wako ulinipa bila kuitisha.
Ayo, 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 yo, yo. Ayo, 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 yo, yo. Ayo, 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 yo, yo. Ayo, ayo, ayo.
Kwenye shimo, penzi letuliza menta blame. Like father, like son. Kusubambo zijali kwetu 001. Oh na na na, gibi ya giweze kan. Niko ready, niko bebiki biki kwa jiran. Na kukwenu Marekani kuna mabisho. Mana kila mwana dada ananichekea. Hope they don't understand, they never know. Pasije wakakirewa tunachongea. Baby girl live under your mean Africa. Jiremeche jida inakatalika. Ukiwona masai kuruka ruka. Usishangae soya. Maba ya kimombo mtoto we ni chombo. Bingiri bingiri jikunje kama kamongo. Webu lifungue fundo nilifungue fumbo. Babu kiti mabu mumu koleza midundo. Nyundo. Chora jina langu jimi.
Chora.
Hebu zandike moyoni.
Chora.
Tena ukamishe na gundi.
Chora.
Kuzikunyo tenda toni.
Chora.
Chora jina langu jimi.
Chora.
Hebu zandike moyoni.
Chora.
Tena ukamishe na gundi.
Chora. Kuzikunyo tenda toni. Aya.
Kusumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga K.O. But it's okay, it's okay. Junasikia raha tu. Na kufeel vile wow ni feel the same. Nike mesti ni real na feel the same. Hata after zido makiki na fame. Jo mapenzi yangu penzi yangu.
DJ Yeza
Suma machu usione. Neza wadi nimekuletea. Baby no usigome. Kama mapenzi basi.
asali yangu naramba nimalize kibuyu wangu wanani mumunye mini wako mabuyu
usinitenge kwenye msoto kwenye joto nifute jasho nipembeleze kama mtoto
uilinde hadhi yangu
wenye husda achana nao tumejenga kuta Asali yangu naramba nimalize kibuyu wangu wanani mumunye mini wako mabuyu
usinitenge kwenye msoto kwenye joto nifute jasho nipembeleze kama mtoto
uilinde hadhi yangu
wenye husda achana nao tumejenga kuta ya kutengana nao wenye husda achana nao jenga kuta tausi wangu
wapeke wapeke
kimena roho
wapeke
aye
wapeke
tausi wangu
wapeke wapeke
kimena roho
wapeke
aye
wapeke
umeuzima siwezi kwenda kwingine tumekula yamini mimi na wewe minivurugo minifanya dondocha siwezi dondoka umenishikilia mapenzi tamtamu nanipa naburudika
nafaikika mama
wenye husda achana nao tumejenga kuta ya kutengana nao wenye husda achana nao tumejenga kuta tausi wangu
DJ Yeza
anaitaka pati alijaliwa kithamini hivi ni kwa nini mwanamka kipenda kweli tapiga na vita vingi haimu soro penzi hivyo nampendea nini wakati kila kutwa na kuliza unamangani ya nini ni dhahiri subi na heri tovuta
wanaume wengine ni kama nguo nzuri kitrai mwili haika hii
tena wamani shuse macho ni waongo fight for what you love ningethamini penzi la
kuna staili bora mwanamke anahitaji matunzo
yela ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo
chako chako changu minawe na wewe tena niache utoto kutwa kucha machangu nikuoe takuwa shuja wako njakoliwaza takufariji mama ukinitachi mama nipigie simu yangu
tena nitakuwa shuja wako mama
njakoliwaza mama
nitakufariji mama
nipigie simu yangu
nitakuwa shuja wako mama
kuliwas mama
nitakufariji mama
nipigie simu yangu
for what you love ningethamini penzi la
una staili bora mwanamke anahitaji matunzo
yela ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo
Oh, Leila,
Infinity.